Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Usanda kungena si nawe sithi nje relax. Thatha icup lakho le coffee, thatha iglass lakho le drink. Usasilele ngimtholile bazalwane. Njoba ngishilo ke ukuthi after 3 sizobe sinaye la eshera ijeni yakhe. You know kunala uNkulunkulu asithatha khona bazalwane. Asivele nje sayiphila lempilo kwaba kuhle, you know uNkulunkulu nguyena okuwukuthi uyayishintsha impilo zethu, so ingakho sihlezi sinobufakazi ngoba asiyiphileli sila emhlabeni. Lapho ke sowulazi khona iqiniso, lapho uqaphela khona ukuthi oh okay, bengilongiyiphilela impilo yami, but emveni kokuthi ngimamukele uChrist njengomsindisi then impilo yashintsha. So ngamanye ama testimony ukuthi ahleze ngibosisa, ngiyazi ukuthi nawe lapha ekhaya uyabusiseka. Isikhathi ke sithi 29 after 3, angithi nje 30 after 3 o'clock. Sisilele.
Yebo mambahle, njani?
Ngiyaphila, wena unjani?
Ngiphilile kakhulu.
Ngiyaweza ama challenges obhekane nawo. Because you know what's so tobaring? Bare ditaba dimahlong.
Dimahlong. Ai. And medi tsa monate hore di le mahlong. But well, this is just the beginning. You know what? Nkulunkulu akhlelile, there is no situation or no attack engazimba ukuthi ihlelo luka Jehova or amazi uNkulunkulu awabeke kithi ukuthi aphumelele. So this is just the beginning and hopefully very soon I will be there tabaditwa handle mahlomo.
Amen. Thina sibonga nje isikhathi osipha sona ukuthi ke sizoxoxa nawe simazi kabanzi ulele. You know ama social media ayasiza ngoba ilapho sixhumana khona ngezinye izikhathi. Umuntu awumazi but ube neinterest, mhlambe ubuke udaba lwakhe, ubuke nje imsebenzi ayenzayo, bese nawe uba nalokho ukuthi hey, yazi ngathanda ukumazi njoba namuhla sinawe sithanda ukumazi ulele ukuthi ungubani. Mhlambe asiqale ngokuthi ubabingelele emakhaya.
Ngithanda ukubingelela bonke abazalwane emakhaya. Ngiyabingelela lapho emakhaya ngenhlonipho enkulu. I hope abazalwane bethu babe ne a great Sunday enkonzweni.
Amen and amen. Okay, mhlawumbe asiqale la. Angithi ulele lo simbonayo manje soku sisukhulile. Kodwa ukhona lo omncane ulele esingamazi ukuthi ke mhlambe ukhulele phi. Asiqale lapho, ungubani ulele, ukhulele kuphi?
Ulele uyintombi yomtswana ke, ukhulele eGauteng, uzalele eGauteng lapha East Rand eThokoza. She's 34 years old, 35 years old. She is a mother of two beautiful girls. She's a born-again Christian. She's a businesswoman. Othanda ukumentorisha kakhulu futhi abantu besifazana. She's a go-getter nje, akabambeki.
Akabambeki.
Yeah.
You know vela kule mpilo esiphila kuyo kwamanje asibuki into eyodwa, siyangena siyaphuma, asibambeki nje vela sisonke. Ngoba mongabambeka ayi cha, impilo izoba nzima. Yes.
Hayi ngempela.
Yeah, sonke nje kumele sibe yiwa ama go-getter. All right. So ukhulele la e-East Rand. Hey, yazi ngithe ngiyapractice your second name. Hey, ngizobuthu abothu abaningi ngathi hayi ithi ngicele yena ukuthi akasipronouncele his name. Isibongo sakho bani?
Oh, isibongo uMutlwatsi.
Oh, Mutlwatsi.
Mutlwatsi.
Wow. Okay, so ukhulele ekhaya kunobaba nomama, ama siblings, nama siblings angaki?
Okukhuleni kwami kwenze ukuthi ke abazali bahambela emhlabeni ngisaseyingani, bengisaseyingani kakhulu, kwaqala kwashona ubaba, I think bekuyi 97, yeah, 97, and then kwalandela umama lapha ngabo 2006.
Oh, I'm
and
sorry for your loss.
Then ngasala ukhaya si 3 bekuba bafana bayi 2 nami intombazane ngiyedwa. But unfortunately, a year before last, uButo Mdala wasishiya, so sisele sibabile ekhaya nongilandelayo mfana.
Oh, sure. Mm-hmm. Yeah, kubuhlungu kulahlekelwa amalunga omndeni ngoba yilapho okuwukuthi uma thola kubanzima empilweni ubalekela kubona, but uma bangasekho kuba nzima kuphinde futhi kube nzima. Kodwa ke siyambonga umoya ongcwele ngoba uyena osikhamfathayo. Nguyena futhi osguidayo kulempilo. So ukhula kwakho ungenabo abazali kwabanjani kuwena?
Honestly, sisibashe, it's not easy ukukhula unganamzali futhi umntwana wentombazane.
Yeah.
You know, because now lapho so you know abazali mabasaphila ama family members they will pretend ukuthi no siyabathanda siyabathanda, but the minute you lose kakhulu futhi umama sekaphuma la sekangasekho emhlabeni uNkulunkulu a decide kumthatha, that's where ubona ukuthi ngempela ngingedwa. That's where now you need to grow up ngespeed futhi ngokushesha. You know, that's where you really need uNkulunkulu kakhulu empilweni yakho, because the life isiphila nje ngomusa. Uma ungana uNkulunkulu le lomhlaba nje hayi uyaduka kakhulu.
Yeah.
So it was not easy ekukhuleni kwami ngumntwana wentombazane, ukukhula nganabazali usemncane, awusebenzi, awazi ukuthi ubalekele phi, and the very same people othi la uthubalekela khona ufuna usizo khona yilapho uhlangabezeka nenkinga kakhulu, ama rejection, abanye bazibonela ingane la ukuthi bangathatha advantage ngayo in terms of ama sexual assault incidents. So growing up unganamzali intomba umntwana wentombazane it's very very difficult
ukufuna
ukugamba manga sisizwe.
Sikujeni lana lele, and you know kule jeni esihambayo ngesinye isikhathi yebo siyahlangabezana nawo ama potholes. Kungenzeka ukuthi ungene kulona i pothole bese uyalimala. Ngezinye iy'khathi ungena ey'ndaweni othola ukuthi kumnyama, uzowuyitshele ukuthi you know what, angiboni nje ngisazoyibona i-light. Kodwa afike uKristu ayilethe le light okuwukuthi bosowugive upile kuyona. So ithini ijeni kalele iy'nqinamba ohlangabezane nazo empilweni, ama-challenges, and then wanqoba kanjani?
So, ngithanda umbuzo wakho kakhulu, umbuzo omuhle. Ijourney kalele from the azalwa, it was not an easy journey, because from ebuncaneni bami, from I think I was from 8 lapha kwa 8 years ukuya phezulu, lapho nga ukuthi ngafaceana nama sexually ngathola ngahlangabezeka nama sexual assault khona ma rage ngisasemncane kakhulu, abobaba futhi abakhulu uke wabona. Usabheke leyo ngaba nenhlanhla ke umusa kaJehova uNkulunkulu kuleyo age wangifikela, I think ngasindiswa ngina 9 or 10 if I'm not mistaken. So ukufika kwaKristu kimi kuye kwangiqinisa and kwangikhulisa, because now I've learned ukuqola ukuthi ngiqole from a distance, you know, kulokho ngayenzwa khona. Uyabonga, ngaqola ngathola ipeace kaJehova, and wangipha nenye wisdom, wangipha igift ye wisdom, because i wisdom iyigift. So kuhambe kanjalo ngisahamba noKristu endleleni, ngisayeke futhi kufike lapho sengishiwa khona ke abazali, umzali sekayashona. Hayi, kwaqala ke impilo yangibonisa ukuthi ngubani, you know. Usathi ubhekile usathi uNkulunkulu uma usakhula khula bekangibusise ngeingane ezu 3 zamantombazane. You know, mawusathi ubhekile hayi ushayeke futhi kufike nje leso sikhathi ukuthi lo first born ashone ke naye. She was 14 years of age. It was I think 4 years back ngishonelwe ingane yentombazane beyina 14 years. You know, lapho sathi uyaxola 2 years after ushonelwe ingane uNkulunkulu ayilethe inceku kaJehova ukuthi naku ngikupha umfazi. How usathi ubhekile 2 days, you know, after imarriage ayi naye umyeni ashone, you know. So ijeni ukuchaza njengabanzi ngejeni kalele leyo ukuthi it was not an easy journey, but ukuba nekrestu empilweni yami, I think it has helped me a lot to overcome ama attacks, to overcome ama challenges, to overcome ama negative thoughts ukuthi you know, when you dwell ezwini and you uyahlala umkhulekweni uNkulunkulu uyakupha lawo mandla uzikhumbule ukuthi mina ngiwakaKristu angihambi ngedwa. Lapho sowushayekile ithemba selihambile uJehova fika kuthi fu ngamandla amasha ube able ukusukuma ukuthi nakule simo ngizosukuma. You understand?
Yeah.
But ke ngibonga uNkulunkulu ngakho konke oyindlule kube. Ngithanda ukuthi kaningi mangikhuluma ngithi thank you pain, because now i-pain ingenze ngaba ulele lo onyinguye namhlanje. I-pain ingikhulisile, i-pain even nakwesimo spiritually ingiqinisile. Ngithanda ukuthi you know ayikho into engandlula ngakuyo, and there is nothing engangishaker. You know, lying in corner, there's nothing enga shake ukholokulwam, there's nothing enga mover lang corner mina no crest. So thank you pain, thank you uNkulunkulu futhi nokuba nami kule jail. And ngithanda ukusho nje kubazalwane ukuthi you know it's not easy ukuhamba noNkulunkulu, it's not easy, kodwa ama benefits okuhlala okholweni, okuhlala emkhulekweni, okuhlala kuJehova, my God, I am mnandi, angifuni ukukamba amanga. Ngoba noma singena, you know, when ungena, ngikhumbula kufika le scripture la uAbednego nabo Meshach la bebakhona emlilweni. You know, I can imagine ukuthi umlilo bowuvutha kanjani, kushisa basha, but because they knew ukuthi abekho bodwa, they knew ukuthi umhlengi wethu uyaphila, babambelele ekholweni, babambelele amazimu kaKristu, and ba survivor. And ukusurvivor kwabo wabuza, bekumangele wonke umuntu ukuthi niphume njani. So nathi bantwana bakaNkulunkulu, when we go through the fire, siyabambelela ezwini, uyahlala emkhulekweni, awuhlali ungakhuleki, uyahlala emkhulekweni. And kuze kumangale wena noma usuphumile kulo mlilo ukuthi ngiphume njani. Siyaphuma ngoKristu, kuyaphumeka ngoKristu, ngomkhuleko nje, hayi ngento eziningi, ngomkhuleko nezi kuyaphumeka wena sisi.
Yeah. Sure. Lele uhambo lwakho lube nzima kakhulu. You know, uma izwi likaNkulunkulu lithi angeke asithwese umthwalo ongaphezu kwamandla ethu. Lesi scripture ngisizwa la odabeni lwakho, because you were still young. Cabanga at the age of 8 uzo violate abantu abadala, okuukuthi abantu o expect i protection, o expect uthando, o expect i comfort from bona, but uthola ukuthi kuba i opposite yalokho. But you know, into eyisimanga kule journey yakho ukuthi uloku bhekane nalobo buhlungu. You know, abanye abantu uma kunzima empilweni baba angry for God, but wena uye at the age of 9 wamamukela uKristu njengomsindisi, azange uthathe i blame wayibeka kuyena. Angithi mokubhlungu empilweni sithini, sithi wawukuphi iNkulunkulu? uma kwenzeka lokho wawukuphi inkulunkulu omunye athi inkulunkulu kanti why uthatha abazali bami ngoba ibona abantu abayiphila empilweni yami inkulunkulu why uthatha ingane yami inkulunkulu why uqeda umshado wami kanti akusiyena umyeni lo ongiphe yena mo uqeda futhi uyamthatha so there's a lot okukuthi beyenzeka empilweni yakho but wa choose ukuthi wenzeni uthathe uKristu umenze umsindisi wempilo yakho so ngicela ukuzwa nje from ukuthi zonke lezi zinto mezenzeka engqondweni yakho bokwenzakalani and then bowuthini nje wena mawukhuluma nawe
you know singabantu benyama negazi sisibahle there are times we unokuquestiona uNkulunkulu ukuthi Lord uphi usangizwa I remember there were times where I was asking uNkulunkulu ukuthi Lord am I cursed Lord yini engaka engiyenzile ukuthi ngideserve ubuhlungu obungaka
we
understand but I could hear the spirit of God athi my daughter you were chosen you know I knew you before you were even formed in your mother's womb I prepared this journey before you were even born because ngikuthembile because indlela akumele ukuthi uyihambe so that it will prepare you for your next level so that it will prepare you for lesser stulo so bukwinship lesser stulo sobukhosi ekumele ukuthi uhlale kuso because ukumele ukuthi uhlale kuso so for you ukuthi ufike kulesitulo sobukhosi there are challenges there's umlilo you know okumele ukuthi undlule kuzo not because I hate you not because I angikhoni ukuvikela ukuthi ungandluli kule zinto lezo but it is because usuka a training session it is because usuka ngikupreparela for abantu bami you know engikuthumele bona abantu bami ekumele ukuthi bazoba under isandla sakho so uzoba njani uzoba yi king enjani ungandlulanga lapha emlilweni because now if ungandlulanga kulezinto lezi noma impukani wena indlula nje uyosuka kuleso stulo because uyongala you know awuzange wandlula la kumele ukuthi undlule khona but uma sodlulile sohleli kulesa stulo sakho sobukhosi uyazi ukuthi asikho isivunguvungu you know esizokususa now usuka ukuposition lapho sokhuluma amazi sisibahle ukuthi I've been through this you know abethe ke manje you know uyakhona mawuse kulesitulo ukuthi uthulise ama storms uyakhona ukuhendlela nanoma yini ezoza endleleni yakho
Sho njoba usho ukuthi you know sometimes uNkulunkulu uyakuprepare for lokho akubekele kone emhlabeni so wena mawubuka kwamanje impilo yakho bekakuprepare la ini
So my God sho uNkulunkulu bekangiprepare la okuningi sisibahle because I testimony yam you know and through the gift uNkulunkulu angiphe yone ihila abantu abaningi abantu besifazana you know abantu besilisa and naku leadership nayo bengibekang preparela for bengang trainela for in leadership nakhona so I'm thinking ngafunda incwadi ize igcwale so there's a lot uNkulunkulu bekang preparela kona to heal abantu bakhe to love abantu bakhe you know and in enye into ezinye izimo maziku mawundlula kuzo wena for instance wena mawungeza ungadlungulanga uzokhuluma nge rape ukuzama ukududuza lo muntu lo uzabe ukhuluma because according to incwadi because when they research but amazi wakho anyeke akhere i weight as mina umuntu ondlule kuyo you understand so uNkulunkulu bekangipreparela for ukuhila abantu bakhe I carry a gift ye healing, ye breakthrough, you know, kuningi nje kuningi.
Wow. Singasho nje ukuthi ungumama othwele iqoqo eyiningi. Wow, what a powerful testimony. Uyazi lendaba le yoku sexual assault. It seems ungathi abantu, I don't know, man. Into vele ukuthi kudala ikhona. Angazi ukuthi maybe now it's because of social media i-expose izinto eziningi. Ungathi siyayibona manje ukuthi you know this thing man ngoba mongalalela most of women ngingasho nje ukuthi mhlambe 80% abo mama noma umuntu osekhulile baningi okuwukuthi bandlule kulobu buhlungu lele lento imenzani umuntu osimame mhlambe uma bezwa abo baba laba oku angazi nokuthi ngibabiza bobaba na laba ukuthi bayenza lesisenzo bezwe ukuthi this thing imenzani umuntu wesimame
yo sisibahle iyamlimaza kakhulu you know ukudlengula kuyamlimaza umuntu wesifazana because now uma udlengulwa there's a part of you ohlukana naye. You know, there's a part of you osubana nayo and isihlukumeza ngendlela eziningi. Abanye uzathola ukuthi umama sekashadile akasafuni nokuthi babe amthinte because unama flashback walento leya. So i-affectana ngendlela eziningi. Mina yang affecta nge bengine low self esteem kakhulu esikolweni. Bengine low self esteem kakhulu esikolweni, you know, it was not easy. To an extent ukuthi noma ungitshela ukuthi lele you are beautiful, I would literally cry. The whole bengathi uyangithuka, you know. So iyamlimaza kakhulu, iyamlimaza. That is why you find abanye abosisi sekuma lesbian, you know, abanye sebazilahlele etswaleni because iyamlimaza kakhulu kakhulu. Udinga nje igrace ukuthi undlule kuye uhile and ube strong uqine futhi.
Sure. Sisilele yazi ubufakazi bakho bunamandla and I believe ukuthi buzomsiza omunye umuntu and buzoqaphelisa even nalaba okuwukuthi bayasenza lesisenzo mhlawumbe umuntu angaqapheli ukuthi umlimaza kanjani umuntu wesifazane and lana sikhuluma kuphela ngabantu besifazane bakhona nabo baba okuwukuthi yebo bayadlwengulwa nabo ya isikhathi ke sithi 9 before 4 o'clock ulaphe ekhaya unamazwi nje othando kwa ukwandlulisa kusisilele noma ke unombuzo for yena ongathanda ukuthi akusize mhlambe une inkinga obhekane nayo o mhlambe lama challenges andlule kuwo ilokho obhekane nakho kwamanje umswile esho ukuthi you know uNkulunkulu wamdlulisa kulezi zimo ukuze naye akwazi ukuthi asize abanye 0123341322 ungangena noma ungathumela iWhatsApp ku 0826572729. Ngibone ama WhatsApp wami aya delay. I don't know ukuthi what's the problem. Ya ngibona nje after about 10 minutes, after 5 minutes. Ya so ngizoloko nje ngizama ukuthi ngirefresh. Ya lana ngirefresh ukuthi ngikwazi kwathola isikhathi sesekhona. Ya ungangena 0123341322 uma kukhona othanda ukuthi ke ukukhulume noSisilele konje meliphelele igama lakho bani
Lebogang
so ulele ubuyapi
ulele it's my brand name kakhulu kuma business ngisebenzisa ulele
okay all right
thanda kakhulu umama so bengazi ukuthi mama makajabulile wathi lele ngiyazi ukuthi hayi kumnandi namhlanje ekhaya
so ukuphi ulele kwamanje
sorry parin sisi I'm sorry about that
yebo ngithi ngempilo ukuphi manje ulele ngizokhuluma ngama business ukhuluma izinto eziningi kwenzakalana uyaphithizela wenzani
sivela lo sisi awukosa iBhayibheli lithi asihlanganiphe njengeinyoka.
Yeah.
Ulele uku network marketing, ulele uyenza ama one-on-one counseling session. Ulele she's a fan, she love R&B and soul. Ulele uya DJ ake R&B and soul. One of my side hustles nayo. You know, so kuningi nje sisters akwenzayo in terms of ama business, ungumuntu ama business ozithandela ama business nakuba ama Uber lapha ngiyatholakala.
Hey, ngiyasetshenzwa la.
Hey, ngiyasetshenzwa, ngiyasetshenzwa sisters.
Yeah, ngizokhuluma enye into very interesting yobu DJ. You know, most of the times as ama DJ kungabantu ama he. So nango wena ushi, nawo so ungenile kule ndima yobu DJ.
Hayi Nkosi yami lalela njengoba ngisho sisibahle ukuthi iBhayibheli lithi sihlanganiphe njengeinyoka. Dala ngithanda iR&B and soul, ne? And dala ngidiscussa lento noNkulunkulu ukuthi Lord, I love this music. I love this music. Yabo. So mangibona lento yama DJ R&B, so ngiyabona ukuthi hayi man, kancane kancane iyangena, kancane kancane iyakhula, and abantu bayayenza imali. And I was like, Lord, ngifuna ukwenza imali ngale, since ngiyithanda ayingifakele imali, ngingayithandi kuphela, ayingifakele imali. So ngiyawathola ama booking ngiyeke ngesikhathi sokudlala R&B, ngiphinde ngiphume futhi. Ngeke ngitholeke sengijiva nabo the whole night. Mina ngiyahamba ngiye lapha ngomsebenzi, ngishaye 1 hour yami R&B and soul. We spread uthando via uLontuzane uMusic. After lapho ngiyaphuma sengithole u2K nyana wam for 1 hour. So it's a good business night.
It is. Yebo, ungamupha ubani u2K ngo 1 hour?
Nge upho 1 hour.
Okay, sivuliwe incingo bazalwane, sisalelwe nje u5 minutes. So ngamsebenzisa lo 5 minutes ukuthi ukhulume nosisilele. Bambelela kuye mzalwane, njengoba usesilele wabambelela kuye wakwazi ukuthi amdlulise kubo bonke ubuhlungu ahlangabezane nabo. Lahlekelwa abazali, ulahlekelwe ngumyeni, walahlekelwa yingane, wabhekana futhi ne sexual assault. But you know, ngoba enguNkulunkulu bazalwane, uyakwazi ukuthi asindlulise emlilweni kushisa, uyakwazi ukuthi asindlulise. Sisilele kune voice note lana, ngicela usilalele. Usase khona? Yeah, okay.
Yes, absolutely.
Ngiyabingelela kamini leNkosi yami uJesu Kristu, amen. Sisibahle silalele. Hey, ngempela isimo somuntu wesifazane oke wahlangabezana ne-rape kuba nzima kakhulu ukuphila empilweni. Kuba khona naloko kuzinyeza ngesinye isikhathi uzisole wena, kungazuthi hey, mhlambe yimi engibe wrongo ukuthi ngibe kuleso sikhathi. Yazi futhi kimi ingihlaba kakhulu ngoba eyami rape yayingale yikhathi zePasika. Kwakuzoba yiyo impela iGood Friday, kwakuyiFriday ntambama, sesilungiselela ukuya eFriday ebusuku. Nami-ke ngangisaseyintombi nto, kimi yangenzakalela nje after ngiqeda ukwemuliswa in such a way that mina ngaceda isicedwe, ngaba nesiqibo sokuthi akekho umntana nami engizomemulisa, ngoba uma ngimemulisa ngathi ngiyam-expose kubantu ukuthi usase-virgin. Kodwa-ke kuyaphola la endleleni, futhi nako ukhuluma ngesinye isikhathi uxoxela abanye abantu uyaphola. Kodwa wona akusuyi ukuthi mawukhuluma ukhuluma ukhululekile ungakhali ukhuleka ukhuluma ungezwa buhlungu yila uzobona ukuthi usopholile mina in such a way that ngesinye isikhathi ngiaffecta ekukhulumeni nabantwana bami babafana nabantwana abadala babafana kanti ngibakhumbuza ngithi kubo awulali nomkakho uma ngabe athi cha noma kumkakho bakathi hayi angifuni umyekele uyayibona ukuthi seyize iwele kwe-CPC ngoba ke ngake ngabaxoxela-ke abantwana bami mina ngasesimo sami se-rape bayibalaleli baze bathi esh mama marina uyazi-traumatiza ngesinye isikhathi umuntu usuke eziqhenye nje njengonkosikazi wakho ubuye late besafuna ukuthi ma kungasafuthi ungasamncingi futhi abone ngazi ukuthi kuthi la uphuma khona onelisekile uyayibona ukuthi iy'ngendlela ezithu manje abatswana bari wayihapa umulato wayilisa umulato kodwa yona isika sakhona sihlale sikhona noma ngabe sipholile kodwa isika sakhona sihlale sikhona siyabonga ngosisi ngendlela sichazele ngayo inkosi mbusisi mgcine aqhubeke njalo ngomsebenzi wakhe nawe sisibahle siyabonga ukusilethela amatopic anjengaleyo amen
amen
usisi wenkosi bona
wasiprotiyatle sasibusisiwe yo lele ngiyacabanga ukuthi ngezinye zezinto ohle ohlangabezana nazo ne mowenza icounseling so amagama akho oqala umuntu uma eza ngendaba kanje uthini kiyena
yo ngingithanda ukuthi sisahle axi fault yakho mntana sekhaya akusi fault yakho at all, you know, masithatha futhi spiritually, you know, the enemy use ukuhlukube ama into ezifana nama rape to steal your destiny, you know, kuyisenzo nje somoya omubi just to steal i destiny yakho. Kodwa kusuka kungasi-fault yakho and uNkulunkulu usuka ngilahlanga usuka anawe you know uChrist nje usuka nawe and uma undlula futhi kwenzeke ukuthi undlule kule simo or u-encounter isimo esikanje yazi ukuthi uNkulunkulu unawe he's fighting for you you know you are beautiful uNkulunkulu anyeka zakulahle futhi and nje hlala nje emkhulekweni ezinye izinto awuzi understand uma ziyenzeka ngaleso sikhathi but uma sondlulile ilapho uNkulunkulu azokuthatha khona kuyisele back ukuthi you had to go through this because of this but kusuka kungasi-fault yakho uNkulunkulu usuka ngakulahlanga usuka anawe nakuleso simo
uyazi nginokuzwa I don't know ukuthi kuyiqiniso kangakanani ne ukuthi if wake wahlangabezana nokuhlukunyezwa okukanje nanoma kungabi yile ye sexual assault but mhlambe if u experience something uthola ukuthi uyayi attract leyo nto most of the time so nginokuzwa mhlawumbe abantu abadlwengulwe umuntu athi angidlwengulwanga kayi-one kayi-two kayi-three nanoma mhlawumbe kungandlula iminyaka uthole ukuthi maybe after 5 years le nto ngathi isamlandela so I don't know how true is it
yo I think kaningi kuyiqiniso sisibahle because even nani angireyitwanga only kayi-one yilabo baba badala it was abobaba ba-different you know ababa ba different and different places futhi so ngingasho ukuthi kuyiqiniso kunokwenzeka ukuthi ikulandele that is why i deliverance futhi nayo it's very very important ukuthi ufune nomfundisi odila nge deliverance so that akhathe le spirit les you know esuka zikulandela
so kusho ukuthi kuba umoya nje ongathi
kuba umoya
uhlezi ukulandela so kumele nje kube khona la ubreaker khona uyibreake lento uyishise isuke like completely ngoba ngiyacabanga ukuthi ingaba ingozi ukuthi uma ungayisusanga kuyingandlulela na ku generation elandelayo
iyandlulela na kubantwana yes yona iyandlulela na kubantwana so that is why you know singabantu besifazana not only abantu besifazana it's very 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 important ukuhlala emkhulekeni I always encourage you know abantu besifazana ukuthi midnight prayers there's nothing a change impilo yami njengama midnight prayers
yeah.
you know leyo hour leyo 30 minutes if you can go hour leyo 5 minutes ukuhlala nje you know
yeah.
you know kunala izilisho khona ukuthi ama you know while you are sleeping ama destinies aya change during midnight hours so that is why nomkhuleko usebenza kakhulu lo ama midnight prayers so asihlaleni kuma emkhulekweni si practice ukukhuleka you know during the night while abantu basalele while the enemy achieve ama destinies now you are able ukuthi nawe uclaim it back you know reclaim your destiny back
amen we can't so, hope saved my life uyashala uBrian Courtney Wilson yeah sisilele isikhathi sona nje eish yabona isikhathi sincane kanjani yeah but siyabonga nje ukuthi usiphe isikhathi sakho and share your powerful testimony umama ushilo lapha yanathi you know into yokukhuluma sometimes iyasiza yebo iska okuthi siyohleze sikhona sona siyaphola but iska sona siyohleze sikhona so that is why sometimes kuba khona izinto ezitriggerayo and mhlambe usemshadweni or mhlambe unama friends and then mhlambe kuyakhulunywa kun action eyenzakalayo uba triggered so njoba ushilo ukuthi umkhuleko uyasiza and you know uNkulunkulu uyazi ukuthi yena uyisebenza kanjani lento ukuthi ekugcineni kosuku siphole and sindlulise okay uMambusi uphinde wabuya futhi athi iqiniso until you get deliverance uthi with me uthi okay with me uthi kwenzeke kayi 5 and omunye bokuyi family member and then kwa blame wa yena oh my goodness so ay angithembe ukuthi abobaba abayenza lesehlakalo esinje abobhuti nanoma ubani oh mhlambi into oyicabangayo ukuthi uyenze ungasayenzi ngoba umosha impilo yomuntu o innocent umuntu ongazi lutho ikakhulukazi umntwana cabanga nje sisilele udaba lukacwecwe ucwecwe she's yeah. only I think bokuyi le age yakho as well ne ngoba
una 8
yes
7 or
8 yes so izinto okumele siyilwise lezi ngoba umoya omubi okuthi usathane uyawusebenzisa ukumosha impilo zabantu kwamanje imishado ayisalasti motho uyabuka ukuthi what's the root cause uthola ukuthi iqala la iqale la cabanga ingane ena 8 years ingane efana nocwecwe uyakhula at the age of 25 uthola umshado don't you think ukuthi lento izophinda ibuye futhi and then bese ibuya ngenye indlela
so
kuningi sisilele but siyabonga ukuthi abantu abafana nawe bakhona njoba usho ukuthi uyayenza i one on one counseling
yes.
ya lapho ubhekana nezinto nje ezihlukahlukile so utholakala kanjani mongekho la emoyeni
mangekho emoyeni mangi atholakala ku WhatsApp na kuma calls ama number wami athi 0737355393 ngiphinde ngitholakale futhi na ku Facebook ngulele Mutlwatsi as well as na ku TikTok
Mhm. Thank you, thank you, thank you. Ngiyakhole ukuthi next time ngizoba nawe la. And anibeni ngabo DJ be gospel bakithi.
And nginokulahlela ke sisi bathe I will send you ama video clips ngokuthi hey, phela thina siwi understand lezinto ze as the spiritual with futhi the more umuntu baphuzile lapha is the more you connect kakhulu with your creator. Yes. So it's a good platform for thina ukuthi siloku singena kancane kancane kule ndawo le. So mangidlala igospel lapho ubheke na ku TikTok hayi inkosi yami.
Yeah.
Ake khoshalaya abanye bayakala abanye bayenza mission.
Okay. Sislele, thank you so much. Ngicela waphinde futhi ama number.
Ama number wami athi 073 73 55 393.
And then TikTok uthi ubani?
Ulele Mutsasi ku TikTok as well as na ku Facebook.
All right. Okay. God bless you until sihlangana futhi.
Thank you so much.
Amen. Yeah, bye. Asimdedele ke uSesilebo ukuze ke sizokwazi ukuthi singene kwi discussion yosuku njengoba ke sekashayile u 4 o'clock in last hour ke le yohlelo ungenile nawe siyakwamukela alihlali phondo ku AM 657 ngena na ku DSTV audio book 882 ungalalela na ku Open View channel 607 siphinde sitholakale online ku Radio Pulpit app ungangena na ku website engu www.radiopulpit.co.za.
You're at 657 AM, Radio Caring, 24 hours a day.
Itike ngingenela noNqubeko Mbatha ethi njengo Jesu, and then bese ke siyaqhubeka nge discussion yosuku. Ethi ngiphinde ngikhumbuze sizoyigoqa kahle indaba ye tithe ngoba siya saqala ngayo last week. So today sizobuka ukuthi njengoba i-tithe kuyinto epreachwayo emabandleni ukuthi tithani, tithe, tithe mzalwane. So uma wena uthi ayi cha mina angithithi, unezathu zakho zokuthi kungani ungathithi. So siyabuka siphinda sibuyele futhi eBhayibhelini ukuthi ngabe iBhayibheli lithi uzojeziswa ngalokho yini ukuthi wena awuthithi. And then kungaba khona ama implications anjani uma kukuthi uyashona and then awuthithi. Bazoyi unpack abafundisi ithi ngilahlele kubona emveni ke kwalokho.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.